waza ni kupendeje. Kwenye harusi yetu baby sisi tueje.
Yeah, I wish to love you forever. Tuende popote wherever. Uwete mumi Eva.
Sweet like a pineapple. Wakona unja pepo. Upele kuna upepo. Nimefika kunako.
Basi nipe kumbatio. Kwako kinda mimwenzio. Njapo sina tasario. Mitatafuta niende mbio.
Anything be for you. Sitaki kuchi wala kio. Kwako mimi nenda mbio. Oh mama.
Oh baby I'm a painkiller. You're my painkiller. I swear you're my painkiller. You're my painkiller.
Babe, I miss you. Oh, I miss you. Umepita muda sija kona. Today I need you. Oh, I need you. Banga pavu ndeno ninda. Oh, wa mukwano, baby, wanje. Sijiwezi ni mwenzio. Ati niseme mini kwache. Utani uwa dadio.
Kweli nilikupenda ila moyo wangu shautazama. Huko mimi sitaki labda nirudi tena kumbuke zama.
Basi nipe kumbatio. Mwako chizi ni mwenzio. Baby I will die for you. Mwanza kwa moyo nenda mbio.
Wataka vita na mwenzio. Mkorofi we dadao.
Oh baby you're my painkiller. You're my painkiller. For real you're my painkiller.
Painkiller.
It's called daddy.